ngaso sinike emhlabeni ngeke sizethole ngokhekhekayo izinto esibhekana ngaso sinike emhlabeni ngeke sizethole ngokhekhekayo izinto esibhekana ngaso sinike ngeke sizethole ngokhekhekayo
Celebrate that you are my comedy. Mama, pick up the ball.